Bwana harusi. Mbele napokwenda, nyuma nimetoka. Jinsi ninavyoishi maisha yanashoboka. Dawa yake jikoni inatokota. Uneshi kwa malezi na bado unapotoka. Siri ni ya kwako, usimpe mtoto wa siri. Maana wote mtapoteza dili. Mtapoteza dili. Ukikonyoza club basi jua kuna bili. Mkunje kabla haja kutosa. Ulivogaramia suta dai mpaka posa. Shopping kali tena kwa verosa. Tembe kwa miguu kwa mashosta we rofa. Viuno vingi, shanga zake na midomo laini imelowa mate. Yupo kama gundi ni lazima unato. Kijifanyu na yaweza oma yasi kupate man. Toto danga, toto tanga. Analeta na maudhi kuni ganda ganda. Toto vanga akicheza juu ya mwili wangu kama anankanda kanda. Hey,
najua sina kitu ila nimebarikiwa kila siku. Niwe nawe kwenye mwanga fifu. Giza nikitanda juu atani wewe. Niwe nawe nilijikuta na totu. Niwe nawe nilijikuta na totu. Niwe nawe.
Shine like a diamond. Shine like a diamond. Diamond. Shine like a diamond. Shine like a diamond. Diamond.
Anaitwa Mama Visa, ni mtundu kishenzi. Habari kwenye mechi ni kama kizenji. Akijibonyeza kama nanda kwenye bendi. Safari ya mapenzi stamani fika standi. Shukuru kwa na mume wa mjiza. Nae kupa rampa kuna hisi jiliza. Nikiwa mbali unahisi kujuliza. Ninacheza movie ama naigiza.
Watagwan, 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 watagwan. What's a guan? What's a guan? What's a guan? Hey! What's a guan? 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 Hey!
Najua sina kitu, ila nimebarikiwa kila siku. Niwe nawe, na kwenye mwanga fifu. Giza nikitanda jua tani wewe. Niwe nawe, nilijikuta na totu. Niwe nawe, nilijikuta na totu.
Shine like a diamond, shine like a diamond, diamond. Shine like a diamond, shine like a diamond, diamond.
What's a guan? 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 Hey! What's a guan? 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 What's a guan?
Hey!